iyadoo maalmo kooban iyo ku hirsanta maalmo ciidul fidriga waliba magaalada Baydhabo ku dareemaya mashquul eedan badan oo dadkanka diyaar garoobayna munaasabada ciida goobo mashquulkanka badan la ku dareemaya waliba ku mid ah arwooyinka foornooyinka buskudka la ku duwo iyo suuqyada magaalada aan soo dadka siyaabo shil gidisan ku tugaamay sidayna markii aad dhex dareerto bartamo magaalada waliba ila qobadaasi dad si raxan raxan ah dareeran iyo haano qof qof dareeran habanka badan aadna xiliyada xamiinkii si iyo unto kaameystan iyo yowlaadiyo maalmo ciido oo ee maalin umado muslimka idan ku wiinga aan ku mid ganacsada suuqa magaalada Baydhabo ku hadalay farqiga dhexeysa suuqa sanadkan iyo kii hore qaashan waliba iyo sheegan intii dadki id walan gadaan gaar ahaan tumankan damba iyona markaasi qiimaya ayana duruufa bulshada
bismillaah awana ilaaha muhammadagaana iyada ma isin tihana boqoslo ku tihana boqotay magaayna may balare abdullahi maxamed ahmed haruntii sano boqotayna may buu aru salaam fashiyo wallahi horto ciid isku mid layo inkastoo yadoo wada farxad jeerta laakiin suuqa qeyshal dibo iidoo hor may buu saadoo markii la hadir barka walqashal baajari laakiin had iidan may badareemayne wili intee oo lanku dhamaana dadkii wili si socota in idigu sho meebalaha intii hore han diir doona aroo salaam fashion oo noon in idigu doona gacmo furan iyo wiji furan
idan ka dhaw magaca balaray Cabdi Malik Amin aadan in arwaan ka soo noo balaray ha arwaa aan si maragaytan way bagtaal misaaidka jaama ee dhiniga oo kamaamina actis walaa idii hore idan si maragaytan ila shal duunta marba markii ku dambeeytay magaca weyn arko ranti oo dadka wargadashadii oo ama in si idiliska diyaarayaan iyo si ziyadeese maana madama heli hore in lokiyaal magaalada antii oo shantade ama la mis idwal langada hatta taariikh soon bilowshi ila hadaba magaalada meebwa idan shidanta in way fariin diray antii oo hadhawadan in meebwa arksho ayuno khamis wali han baahin ma unayna meebwa an helana hadhawana lay taala maantiyo game limit si baray tii magaalada yeba suushiday la hadda way bol lokiyaal dadka badan arkanti ogina oo hobyo kin koon hata meebwa saasta game niska dibne in yemis bilaranga jarad magaalada dhanbaad meebwa si hortimee
qodow anoo magay waa Hussein Muqtar Hassan nana steel ka soo sengaraash lankin kooray magaalada Baydhabo haraash kishaniya aha tagisi margaaytan waa ka gib city lana gibtan lana gib kala nasi lana kusoor jeedka masaajidka Baydhabo iyo Tisbariyad ma sha Allah idan ila ilisa ila ay soo saamin ma shaqaysadaan idan goor way waay magaalada baarado jarnimaha wallahi ni horta sadar mu su'aal ka dhon tusaale aan suu sidaakaada suuq magaalada wal lagaay toobad door si door lagaay unoonay to in ka daneen dadweynaha Baydhabo mi ka sii ruwan gobolka Mumbai shandoor bisa ka sii ayn saqoon kin ka qali sinay radi bargaayt wa asmo way ta kadan hada shandoor bisa galayn iyo iyo isku jeediyay maal galab jadon buudid dadweynaha ka daneeyaa insha Allah
timanna may buu aha maamil ki mahay maridi uswaay intaan kan biirna meelo isin arkay intaan kan biirna ganacsi yar markii sufuraaya kabiiri ani hatan kooyay intaan may buu aha maraga dharkii iidan intaan ku galda yan kooyay meeli isin ba aragay tan wali laga gadahay aragay tan iidu may buu hame raade iidi hore iidu eeda fardhugeen dhahay laahi may ba laha ame raayada tima kumuuga ten tima kooya laha wili may buu hame raayada farina raayada dadkii bulshii markaan arag may hakiir giliya diintan jeed ma dhar hagaadaan erang hawada meesheen ay tima sheene
inkastoo iyo jiran awlaad badan awteed iyo noolan walna haystan dharkanka qaalisan langadi haddana waliba shakanka jarna intii oo jiran owlaad badan awatoodiyo amuudan qaarshona iyo nooliyan balse walban haysana in hadda iyo meelon ku ogayna maalmo ciida waxyaabaha iyo farxadaasi ku qiimo qaadan lahayna.